Don't think too high of yourself. Usaganize kuti uliwopambana mwaiweweka. Dziko ndi zolengedwa zonse zinapezeka kapena kukhazikitsidwa ndi cholinga cha iye amene anazilenga. Ndiye ife tinalengedwa ndi cholinga kuti tikakhale ana ake. Buku la Genesis likuti tinalengedwa mu chifanizo chake. Tinapangidwa ndi mzimu yemweyo wa iye mwini. Ndiye Atate Yehova akufuna agawane izi zonse ndi ife. Iye ndi bambo athu, ife ndi ana ake. Ndi kuti tikaphunzire kuchokera kwa iye mmene tingakhalire ndi kukondwera. Omasuka antendere, odzadza ndi chimwemwe, ndi kukhala okhudetsidwa. Yesu mwini akutiwuza ife izi kuchokera ku buku la Yohane chapter 15 ndi miyaka 13 kulekeza 16. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi anga inu, ngati muzichita zimene ndikulamulirani inwe. Sindi chanso inu akapolo, chifukwa akapolo sadziwa chimene mbuye wake achita. Koma ndacha inu abwenzi chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsani. Inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani kuti mukamuke inu ndi kubala zipatso. Chifukwa choposa chanu chikhala kuti chimene chili chonse mukapempha Atate mdzina langa akupatsani inu. Paulonso ali kufotokozera izi mopambana kuti tiana ta Atate Yehova. Aroma 8 ndi miyaka 14 kulekeza 17 akuti, pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Yehova, amenewo ali ana a Yehova. Pakuti inu simunalandira mzimu wa ukapolo kuchitanso mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifula nawo kuti Aba Atate. Mzimu yekha achita umboni pamodzi ndi mzimu wathu kuti tili ana a Yehova. Ndipo ngati ana, pomweponso inde olowa mnyumba ache a Yehova ndi olowa anzache a Khristu Yesu. Ngatitu ife timva zowawa pamodzi naye kuti tikalandirenso ulemerero pamodzi ndi iye. Yesu akuitana ophunzira ache apa kuti ti ana. Mu buku la Yohani chapter 13 ndi meya 33 kulekesa 35. Pamene amayankhula ku ophunzira ake. Ti ana, katsala kanthawi ndikhala ndi inu. Mudzafunafuna ine ndipo monga ndinanena kwa Ayuda kuti kumene ndinkako ine, inu simungathe kudza. Momwemo ndinena kwa inu tsopano. Ndikupatsani inu lamulo la tsopano kuti mukondane wina ndi mzache monga takonda inu. Kuti inunso mukondane wina ndi mzache. Mwa ichi adzadzindikira onse kuti muli akuphunzira anga ngati muli nacho chikondano wina ndi mzache. Mafunso wokambirana. Funso nambala 1. Mukuzindikira kodi kuti ndinu wolemera bwanji ngati muli wolowa nyumba ya Yehova? Funso nambala 2. Kodi mwadziwa kuti Yehova akufuna ife kuti tidziwe mmene tidzalemerera pamene tisankha kukhala monga ana ache pansi pa ulamuliro wake? Funso nambala 3. Yesu akudziwa kuti tili monga ti ana, koma mukudziwa izi? Yesu akufunitsitsa ife kuti tizindikire kuti tili ngati ti ana take ndi kuyamba kuchita moyenera malo moganiza kuti tili wothekera. Tikuyenera kukhala odzichepetsanso Munga poyamba tinalitiana tatingono. Mbetselani mene wanenera izi kubukula Mateyu chapter 18 ndime yake ya wani kulekeza 5. Nthawi yomweyo opunzira anatsa kwa Yesu nanena ndani kodi ali wopambana mu ufumu wakumwamba. Ndipo pamene Yesu anaitana kamwana anakayimitsa pakati pawo nati, indetu ndinena kwa inu, ngati simungatembenuke nimukhala monga tianato simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Chifukwa chake yense amene adzichepetsa yekha monga kamwana aka yemweyo ali wopambana mu ufumu wakumwamba. Ndipo amene adzalandira kamwana kamodzi koteleka chifukwa cha dzina langa alandira ine. Ana ang'ono amadalira pa makolo awo pa zonse zomwe akufuna. Chikondi chakudya zovala pokhala nyumba chitetezo ndi zina zotero. Sanafike poyenerera kuchita zinthu ndipo amalilira makolo powatandiza. Makolo abwino amaphunzitsa ndi kuwathandiza kukuopa ndi kulemekeza ulamuliro mmene angachitire zinthu ndi mmene angakhalire mu moyo wawo. Ndiye tonse tikuyenera kuphunzira kudalira kwa Atate athu akumwamba pa zonse tizifunazi. Sindikanisa wopambana kwambiri pakudzidalira ndekha kuti ndikwaniritsa kwambiri. Ndikudziwa kuti zinthu zambiri ndizichita zimatsogozedwa ndi mzimu wa kudziko choona chenicheni. Ngakhale Tate wachikondi ndi wosamalira ndi thandizo langa kapena pamene ndimukana Yehova ndi Atate wanga, thandizo limeneli lichokera kwa Satana ndi ziwanda zake amene akondwera kuchita ngati kuti akundithandiza ine koma choona chenicheni akuononga moyo wanga. Atate athu amakonda kukhala mu ubale ndi wina wa ife. Ndicholinga kukondwera nafe ndi kukhala mu mgwirizano. Ndipo palibenso njira yabwino kusiyana pamene tabwera naye chifupi pomudalira ndi kukhala ndi chiyembekezo mwa iye. Ndipo pamene ndimaganiza za izi ndinazindikira kuti ndi zimene mwachindunji miyambo chapter 3 ndi mayaka 5 akuyankhula. Ndikufuna ndizinena izi pano mu mawu anga kuti ndithe kuforokozera kutanthauza kwake. Khulupirirani mwa Ambuye ndi mtima wanu wonse ndipo musadalire pa zakuzindikira ndi kuchenjera kwanu poganiza kuthekera kwanu pakuchita zinthu kapena kuganiza kuti mumazindikira zonse. Pa zimene zonse muganiza pa zakuzindikira kapena choti muchite, yankhulani ndi Atate anu Yehova ndi kupempha thandizo lake ndipo adzakupangani kukhala wopambana pa zonse mukuchita. Mu buku la Yesaya 40 ndi mayake 31 likunenanso choncho koma ndi mawu akusiyana. Amapereka mphamvu kwa wofoka ndi kwa iwo wolefuka amawalimbitsa. Ngakhale achinyamata adzalefuka ndi kulema ndi amisinkhu adzagwa ndithu koma iwo amene alindilira pa Yehova adzatenganso mphamvu, adzauluka mmwamba ndi mapiko monga zomba nkhanga. Adzathamanga koma osalema, adzayenda koma osalefuka. Ndibwereza pano funso limodzi, kodi Yesu amadziwa kuti tili ngati tiana koma mukudziwa isi kodi? Makamaka buku la chipangano chakale modzadza ndi zitsanzo mmene anthu amaganizira kuti ali othekera ndi kuchita zinthu pa iwo wokha. Monganso ana anganso nthawi zambiri amaganiza pamene anali ndi zaka zokwanira ziwiri basi kapena kuchola apo pamene amatha kuti ndikufuna ndichite izi mwa ine ndekha, ndikufuna ndipite patsogolo pang'ono za amuna ena a Yehova. Moyambilira ndiyankhula za Yosefe. Yehova anamuitana iye kukhala mfumu ndipo anayamba kuchita ngati mfumu ndipo abale ache anayamba kumuda iye. Choyamba amayenera kuphunzira kumufunsa Yehova za chifuniro chake ndi za moyo wake kenaka ndi kuyamba kutsatira Yehova. Koma kudzichepetsa kumene analibe. Zinamutengera kuyamba ndi kukhala kundende kwa zaka 13 Yehova asanayambe kumugwiritsa ntchito palingaliro lake pa iye osati palingaliro la Yosefeyo. Monga mfumu anakhalanso mtsogoleri odzichepetsa amene anatumikira Yehova ndi anthu. Mukhoza kupita kuphunziro 26 kudzera 29 kuti mudziwe zambiri zokhudzana ndi Yosefe. Chitsanzo china chachiwiri choyenera ndi Mose. Yehova anali ndi malingaliro akulu pa moyo wake ndipo anamkozekeletsa pa cholinga chimenecho kuchokera pa nthawi imene anabadwa. Anakhala ophunzira kudzera kwa aphunzitsi apa mwamba amene Igupto anali nawo ndi kuti akakhale mtsogoleri wa ndale wopambana mu dziko la Igupto. Yehova anamupanga iye wolumikizana ndi mayi ake monga amamukondera kumuyamwitsa mkaka wa mmawele ndiko musamalira iye ngati kamwana komanso kanyamata kachichepere. Ndiye amakhala olingalira kumamatira mayi ake ndipo amadzimva kuti iye anali ndani ndi kuti lingaliro la Yehova linali lotani pa Israeli kuti Yehova adzatulutsa Israeli masiku akudza kuchoka ku ukapolo posachedwa. Ndiye Mose anayesera kutsogolera Israeli koma zinamupangitsa kukhala wakupha ndipo Yehova sanakatha kumugwiritsa ntchito. Yehova anamutumiza iye kutali kunkhalango kwa zaka 40 ndi kuti ayambe kukhala odzichepetsa ndi kuphunzira kukhala odekha ndi woleza mtima ukadaulo wa utsogoleri womwe anawuphunzira ali ku Igupto. Ndiye pamene Yehova anamuitana iye pomalizira anadabwitsika ndi kuzindikira kuti analibe kuthekera mwa iye yekha ngakhale pang'ono. Ndiye kunali kuti Yehova anatha kuyamba kumgwiritsa ntchito ndi kumuphunzitsa iye kuti alole yekha kukhala wotsogozedwa ndi kulamulidwa ndi Yehova ku nthawi zonse. Pitani kuphunziroli 30 kudzera 36 kuti mudziwe zambiri za Mose. Ndiye ndinaganizanso za Yoswa amene anawuzidwa ndi Mose kuti apite ndi kukamenyana ndi Amaleki amene analimbana ndi ana a Israeli pamene amadutsa ku nkhalango. Mose anayenera kuphunzira maphunziro a Yehova pa moyo wake kwambiri ndi kuchotsa makhalidwe odzikweza akuthekera kwa iye mwini. Mose anamuza Yoswa kuti apeze abambo ochepa abwino kuti akamenyane ndi Amaleki. Ndiye mukudziwa zimene Mose anachita kodi? Anapita pamwamba pa mwala ndi kuyamba kupemphera pamenepo tsiku lonse ndi manja wokweza kumwamba. Pamene amapitiliza kukweza manja, Yoswa amapambana ndiye manja ake anatopa ndi kuwatsitsa. Pamenepo Amaleki anali kupambana. Ndiye womuthandizira Mose, Aloni ndi Huru anamuthangatira Mose manja kufikira nkhondo anayipambana. Mukutha kuona apa mmene Yehova ndi Mose anaphunzitsira Yoswa ndi anthu kuti si mphamvu zathu koma mzimu wa Ambuye umene umapambanitsa mwachigonjetso. Sindikuganiza kuti Yehova amalola anthu ake kuti ayiwale izi. Ndiye tikuyenera kuphunzira phunziroli moyenera. Apa ndi mmene neneli Zakariya ananenera izi kwa Amisiri. Womanga nyumba ya Yehova Zerubabelo mumbuku la Zakariya chapter 4 ndi miyaka 6. kuti si mphamvu kapena kupambana koma mzimu wanga atero Ambuye wa makamu. Imeneyi inali njira yokhayo yomwe Zerubabelo akanamangitsa kachisi ndi adani ambiri akumuzungulira iye. Ndiye muganize za nyamata wang'ono Davide amene Samuele anamudzodza kukhala mfumu woyang'anira Israeli. Bambo ake sana yerekeze komwe kumuitana iye kunyumba kuti akamuonetse kwa neneri. Bambo ake Jesse amaganiza kuti Yehova amayenera kugwiritsa ntchito anthu amphamvu ndi akuthekera monga azikulu ake a Davide. Koma Yehova atha kugwiritsa ntchito ngakhale wofowoka mosavuta, ngakhale kwambiri kapena mopambana ngati ali wodzichepetsa ndi kuzindikira kufowoka kwawo ndi kulimba kwawo mwa Yehova. Kodi akulu ake a Davide akanatha kumugonjetsa Goliati? Ayi. Kodi Davide akanatha kumugonjetsa Goliati mwa yeyekha? Ayi. Koma anamugonjetsa chifukwa amadziwa kuti Ambuye akanatha kumugonjetsera Goliati kudzera mwa iye. Yeremiya ndi chitsanzo chonga cha chisanu. Yehova anamuza iye kuti akakhale neneri wa Yehova ku dziko monga anayankhulira naye kudzera ku buku la Yeremiya chapter 1 ndi meya 5. Ndisanakulenge iwe mmimba ndinakudziwa, ndipo usanabadwe ndinakupatula iwe, ndinakuyika kuti ukhale neneri wa mitundu ya anthu. Wonani zakuyankha kwa Yeremiya kwa Yehova mu ndime 6. Ndipo ndinati, ha, Ambuye Yehova, taonani sindithai kunena pakuti ndili wa mwana ine. Yehova anakamugwiritsa ntchito Yeremiya chifukwa anali ndi kudzichepetsa, ndipo amadziwa kuti anali wofuna kuthandizidwa. Koma ngakhale Yeremiya anali asanazindikire zakupambana kwa kusathekera kwake kunalili monga kutengera kuzaka zache. Koma Ambuye anati kwa ine, usati ndine kamwana, chifukwa utha kupita konse kumene ndakutumiza iwe. Ndipo chilichonse chomwe ndikulamulira iwe uyenera uyankhule. Usakhale ndi mantha ndi nkhope zawo, chifukwa ndili ndi iwe kuti ndikupulumutse. Ndipo Yehova anatambasula mkono wake ndi kukhudza milomo yanga. Ndipo anati kwa ine, ona, ndayika mawu anga mkamwa mwako. Kodi mukudziwa kuti Yeremiya anathanso nthawi yambiri ali mu ndende, ngakhalenso nthawi yambiri mu mtsenje koma lowuma lakale? Sizili zophweka kutumikira Yehova. Pakhala kukanidwa kwakukulu ndi kuzunzidwa ndi anthu, ngakhale kusautsika kwakukulu kwa amene atumikiradi Yehova moona mtima. Koma pakhala ngati kutonthozedwa kochuluka mwamphamvu kutengera kupezeka pachifupi kumene muli nako ndi Yehova ndi kusamalira kwake kwa paderadera kwa inu, chifukwa mwasankha kumutumikira Ambuye ndi mtima wanu wonse. Pano ndikuphunzitsani chitsanzo cha mchipangano chatsopano. Chikhalidwe ichi mu machitidwe athu mwi Paulo, ndipo izi zili ndi uzimu woonjezera wochuluka. Mutu Akorinto chapter 12 wakhala akufotokozera a Khristu a ku Akorinto kuti asatenge mawu a Paulo mwachibwana monga anali ndi maitanidwe owona ochokera kwa Yehova. Ndipo wakhala ali chifupi ndi Yehova kumwamba kwa chitatu zaka 19 kuyambirira. Ndipo anazindikira kuti anthu awa akanatha kuona ichi ngati kudzikweza kwa iye Paulo. Ndiye apa akufotokozera maganizo ache kuti angayambe kukhala wa uzimu wonyada pamene amalemba Kutu Akolinto chapter 12, ndimea 7 kulegeza 10. Ndipo kuti ndingakwezeke koposa chifukwa cha ukulu woposa wa mavumburutso. Kunapatsidwa kwa ine mungwa mthupi ndiye ngelo wa Satana kuti anditunduze kuti ndingakwezeke koposa. Zaichi ndinapemphera Ambuye kakratu kuti chichoke kwa ine. Ndipo ananena kwa ine chisoni changa chikukwanire pakuti mphavu yanga ichedwa mumfoko. Chifukwa chache makamaka ndidzadzitamandira mokondweratu maufoko anga kuti mphavu ya Khristu ikhale mwa ine. Chifukwa chache ndisangalala maufuko mziwawa mzikakamizo mazuzo mzipsinjo chifukwa cha Khristu pakuti pamene ndifoka pamenepo ndili wamphavu. Mafuso wokambirana. Fuso nambala 1. Ndi chifukwa chiyani Yesu anabadwira mbanja losaukitsitsa ndipo nchodyera ng'ombe? Nchifukwa nchanji sanabadwire nyumba ya chifumu ya mfumu Herodi? Kuphatikiza apo iye anali mfumu payekha, kodi sanali mfumu? Fuso nambala 2. Kodi simunanenepo izi kapena kumva mwana akunena ndikufuna ndichite izi ndekha ndi inu kusekelera? Fuso nambala 3. Kodi zitsanzo za mwambazi sizikuonetseratu mmene tingaganizire munjira yofanana ndi kuti nthawi zina timadzimva kuti tingachite zinthu wopanda Yehova? Fuso nambala 4. Mukuzindikira kuzitsanzo za mwambazi kuti Yehova akuyesetsa kutionetsa ife kuti tikuyenera kumukhulupirira iye kuti tikhale opambana kudzera ku thandizo lake? Fuso nambala 5. Tikamayenda moyo uno, kodi Yehova Atate amafuna ife kuti tiphunzire kuchita zinthu pakumupempha iye kuti atigwire dzanja lathu ndipo achite choncho pakutiteteza ife kuti tisakhale amatama kapena akunyada? Fuso nambala 6. Kodi muli wofunitsitsa kumufusa Yehova kuti akukhululukireni pakukhala woyesera nthawi zambiri pochita zinthu mwa inu nokha? Ndinamaliza phunziroli ndi kutsiriza kwa mphamvu muchitsanzo cha mmene Yehova amafunira kutiteteza ife kumachitidwe odzikweza pakumuganiza kuti timachita chinthu chachikulu pamene munchoona timapambana chifukwa cha iye mwini. Tikuona izi mumbiri ya Gideoni kuchokera kubuku la Oweruza chapter 6 ndimeyaka 11 ndi Oweruza 8 ndimeyaka 35. Pamenepo anadza mthenga wa Yehova nakhala patsinde pa mthundu wokhala mu Ofiri wa Yowasi Mabiezili ndi mwana wache Gideoni anali kuomba tiligu mopondera mpesa awabisire Amidiani. Ndipo mthenga wa Yehova anamuonekera nati kwa iye, Yehova ali nawe, ngwazi iwe, wamphavu iwe. Ndipo Gideoni ananena naye, mbuye wanga, ngati Yehova ali nafe, chatigwera ife bwanji chonsechi? Ndipo zili kuti zodabwitsa zache zonse zimene makolo athu anatiwerengera ndi kuti sanatikweza kodi Yehova kuchokera ku Igupto? Koma tsopano Yehova watitaya natipereka mdzanja la Amidiani. Pamenepo Yehova anamutembenukira nati, muka nayo mphavu yako iyi. nupulumutse Israeli mdzanja la Midiani. Sindi nakutuma ndi ine kodi? Ndipo anati kwa iye, ha, mbuye, nditsapulumutsa Israeli mdzanja la Midiani, nditsapulumutsa Israeli ndi chiyani? Taonani banja langa lili loluluka Manase, ndipo ine ndine wang'ono nyumba ya atate wanga. Ndipo Yehova ananena naye, popeza ine ndidzakhala nawe, udzakantha Amidiani ngati munthu mmodzi. Ndipo anati kwa iye, ngati mundikomera mtima mundionetse chizindikiro sopano chakuti ndinu wakunena nane, musachoke pano ndikupemphani mpaka ndikudzereni ndikutulutsa chopereka changa ndikuchiyika pamaso panu. Ndipo anati, ndidzalinda mpaka ubwere. Ndipo Gideoni analowa nakonza kambuzi ndi mikate yopanda chotupitsa ya muyeso wa ufa. Nyamayi anayika mlichero ndi msuzi anautira mumbale, natulukanazo kwa iye ali patsinde pathundu nazipereka. Koma mthenga wa Yehova ananena naye, tenga nyamayi ndi mikate yopanda chotupitsa kuziyika pathanthwe pano ndi kutsanulira msuzi. Ndipo Gideoni anatero. Pamenepo mthenga wa Yehova anatambasula msonga ya ndodo inali mdzanja lake, nakudza nyamayi ndi mikate yopanda chotupitsa. Ndipo unabuka moto nunyeketsa nyama ndi mikate yopanda chotupitsa, ndi mthenga wa Yehova anakanganuka pamaso pake. Pamenepo Gideoni anaona kuti ndiye mthenga wa Yehova. Nati Gideoni, tsoka ine Yehova, popeza ndaona mthenga wa Yehova maso ndi maso. Ndipo Yehova anati kwa iye, mtendele ukale ndiwe, usaope sudzafa. Pamenepo Gideoni anamangira Yehova guwa la nsembe, pomwepo nalicha Yehova ndiye mtendere, likali mofiri wa Abiezeri ndi pano pomwe. Mafunso wokambirana. Funso nambala 1. Mukuzindikira kuti Yehova kachikenanso akusankha munthu kuchokera ku mtundu wa ung'ono komanso wachichepere? Funso nambala 2. Kodi tingakhale patokha popanda Yehova ndi kupambana? Kapena cholinga chathu chimakwaniritsidwa mopambana pamene tikumutumikira iye? Funso nambala 3. Kodi Gideoni anasankha ntchito ya iye mwini kwa Yehova, kapena Yehova anamusankha Gideoni pa cholinga chake ndi kufuna kwake? Funso nambala 4. Pita mumphamvu yako. Yehova anamuza Gideoni, kodi Ambuye wathu akutanthauza kuti Gideoni akanatha kuchita ntchito ipa iye yekha? Kapena Yehova akuyankhula za mphamvu yomwe akanagwira ntchito kudzera mwa Gideoni? Funso nambala 5. Kodi Yehova akufuna anthu aoneke amphamvu kuti akanapambana kapena wokhulupirika ndi amuna womvera kwambiri? Siku omwewo Ambuye anati kwa Gideoni, tenga ng'ombe ya atate wako, ndiyo ng'ombe ya chiwiri ya zaka zisanu ndi ziwiri, nugumule guwa la nsembe la Baala ndilo la atate wako, nulike chifanizo chili pomwepo, numangire Yehova Mulungu wako guwa la nsembe pomwamba palingali, monga kuyenera mutenge ng'ombe ya chiwiriyo nufukitse nsembe yopyeleza nkhuni za muyesa chifanizo walikhacho. Pamenepo Gideoni anatenga amuna 10 mwa anyamata ake, nachita monga Yehova adanena naye. Ndipo kunali popeza anaopa aku nyumba ya atate wake ni amuna akumudziwo sana chite masana koma usiku. Ndipo pakuuka mmamawa amuna akumudziwo taonani guwa la nsembe la bala litagumuka ndi chifanizo chinali pomwepo chitalikhidwa ni ng'ombe yachiwiri yoperekedwa pa guwa la nsembe adalimanga nanena wina ndi nzache, wachita ichi ndani? Ndipo atafunafuna nafunsa anati, Gideoni mwana wa Yowasi wachita ichi. Pamenepo amuna akumudziwo anati kwa Yowasi, untulutse mwana wako kuti afa, pakuti anagumula guwa la nsembe la Baala, pakutinso analika chifanizo chinali pomwepo. Koma Yowasi anati kwa onse akumuyimirira, kodi inu munenera Baala mulandu, kapena kodi mudzampulumusa iye? Iye amene anenera mulandu aphedwe kutali mmawa, akakhala Yehova azinenera yekha mulandu, popeza wina wankumulira guwa lake la nsembe. Chifukwa chache anamutcha tsiku lija Yerubala ndi kuti anenere mulandu Baala, popeza anankumulira guwa lake la nsembe. Pamenepo Amidiani onse ndi Ameleki ndi ana akummawa anasonkhana pamodzi nawoloka namanga misasa mchigwa cha Yezieri. Koma mzimu wa Yehova unafana ndi Gideoni, naomba lipenga iye ndi abanja la Abiezeri analalikidwa kuntsata iye, ndipo anatuma mitenga kwa Manase konse ndi onso analalikidwa kuntsata iye, natumanso mitenga kwa Aseri ndi kwa Zebroni ndi kwa Nafitali. Iwo anadzakomana nayenso Gideoni. Pakutsata mbali ya nkhani zikuonetsa kwambiri za umuntu monga tonse tiliri. Gideoni anakumana ndi Ambuye ndipo amadziwa izi, koma apa tikuona kuti sanasamala kuti akhulupirire Yehova wake. Kodi izi zimachitika chifukwa cha mtima wodzikweza umene wakhala nthawi yayitali wosalemekeza Yehova pakulambira milungu yosaona ya Baala? Ndipo Gideoni anati kwa Yehova, mukadzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena, taonani ndidzayika chikopa cha ubweya popunthira tirigu pokhala mmame pa chikopa pokha, ndipo ndi panthaka ponse powuma. Pamenepo ndidzadziwa kuti mudzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena. Ndipo kunatero, pakuti anauka mamawa nafinya chikopa madzi ake odzala mbale. Ndipo Gideoni ananena ndi Yehova, mkwiyo wanu usandiyikire, ndinena kamodzi kokha, ndikuyesani kamodzi kokha ndi chikopa, paume pa chikopa pokha ndi panthaka ponse pakhale mame. Ndipo Yehova anatero usiku uja, pakuti panauma pa chikopa pokha ndi panthaka ponse panali mame. Kodi zili zofuta kuti tidziwe kuti takhala tikumva mawu a Yehova momvetsetsa sitili womasuka pa chiopsezo chonyengedwa? Kodi mwazindikira apa kuti Yehova akufunitsitsa kumutsimikizira Gideoni kuti zoonadi ndi iye amene anayankhula naye mawu amenewa kwa iye? Ndakhala nthawi zina wokhulupirira kuti ndimamuva Yehova ndi kuyika chikopa kwa iye. Nditasindikira ichi posadziwa choti ndichite, pamene mumtima wanga ndimaganiza kuti ndimadziwa chifuniro cha Yehova, ndipo ndinafunsa Atate chizindikiro kuti ndikuchitireni mawu mmamawa ngati ndingachitiridwe kuvuto langa la bronchis imene ndinali nayo nthawi ino. Ndiyeza khala mwachipambano motero, ameneyo ndi wodekha ndi Yehova wabwino ngati tinga mudalire muchikondi ndi kumupatsa ulemu wapamwamba ndi kumufusa iye. Ndipo Yehova ananena ndi Gideoni, anthu akali ochuluka tsikira nawo kumadzi
ndipo ndidzakuyesera iwo komweko. Ndipo kudzali kuti iye amene ndinena kwa iwe, uyu azimuka nawe, yemweyo uzimuka naye. Koma aliyense ndinena kwa iwe, uyu usamuke nawe, yemweyo usamuke. Ndipo anatsikira nawo anthu kumudzi. Ndipo Yehova anati kwa Gideoni, aliyense akapize madzi palilime lache, monga akhatira galu, ameneyo umuike payekha. Mwemwemo aliyense agwada pakumwa ndi kuwerenga kwa iwo akukhatira ndi kuika dzanja lawo pakumwa pawo ndiko 300, koma ena onse anagwada pakumwa madzi. Ndipo Yehova anati kwa Gideoni, ndi anthu 300 akukhatira, ndi dzakupulumutsani ndi kupereka Amidiani mʼdzanja lako. Koma umuke anthu awa onse yense kumalo kwache. Pamenepo anthu anatenga kamba mʼdzanja lawo ndi malipenga awo, ndipo anauza amuna onse a Israeli amuke yense kuhema kwache. Koma anayimika amuna 300 ndipo misasa ya Midiani inali kunsi kwache mʼchigwa. Tikutseka nkhani imeneyi pakuwerenga kambali kokha kochepa mmene Yehova amayichitiradi moyenera kupulumutsa anthu amene amfusa iye kuthandizo lake. Tipitiliza kuva mawu awa amene akuchokera buku la Woweruza chapter 7 verse 9. Ndipo kunali usiku omwewo kuti Yehova ananena naye, tauka tatsikira ku misasa, pakuti ndayipereka mʼdzanja lako. Koma ngati uopa utsike naye pula mnyamata wako ku misasa, nudzamva zonena iwo, utatero manja ako adzalimbikitsidwa kutsikira ku misasa. Pamenepo anatsikira ndi pula mnyamata wake ku chilekezero cha anthu azida misasa. Ndipo Amidiani ndi Amaleki ndi ana onse akummawa aligonele mchigwa kuchuluka kwawo ngati dzombe, ndi ngamira zawo zosawerengeka kuchuluka kwawo ngati mchenga wa mphepete mwa nyanja. Ndipo pakufika kwa Gideoni, taonani panali munthu anali kufotokozera mzache loto, nati, taona kulota ndinalota, ndipo tapenya mtanda wa mkate wa berele kunthulira misasa ya Midiani, nufika kuhema nungunda nagwa nupindigula kuti hema anakhala chigwere. Ndipo anzache anayankha nati, ichi si china konse koma lupanga la Gideoni mwana wa Yowasi munthu wa Israeli. Yehova wapereka Midiani ndi amisasa onse mʼdzanja lake. Ndipo kunali pakumva Gideoni kufotokozera kwa lotolo ndi tanthauzo lake, anadziwerama nabwera ku misasa ya Israeli nati, taukani pakuti Yehova wapereka misasa Amidiani mʼdzanja lanu. Ndipo anagawa amuna 300 akhale magulu 3, napatsa malipenga mʼmanja aiwonse ndi mbiya zopanda kanthu ndi miyuni mkati mwa mbiyazo. Ndipo ananena nawo, mundipenyerere ine ndi kuchita momwemo. Ndipo taonani pakufika ine pa chilekezero cha misasa, kudzali monga ndichita ine, momwemo mudzichita inu. Pamene ndiomba lipenga ine ndi onse akukhala nane, inunso muziomba lipenga pozungulira ponse pa misasa ndi kunena kuti Yehova ndi Gideoni. Motero Gideoni ndi amuna 100 anali naye anafikira ku chilekezero cha misasa poyambira ulendo wa pakati, atasintha olonda sopano apa. Ndipo anawomba malipenga naphwanya mbiya zokhala mʼmanja mwawo, ndi magulu 3 anawomba malipenga naswa mbiyazo, nagwira miyuni
ndi dzanja lawo la mazere ndi malipenga mdzanja lawo la manja. Kuomba ndipo anafuula lupanga la Yehova ndi la Gideoni. Ndipo anayima yense mbuto mwache pozungulira misasa. Pamenepo anathamanga misasa yonse nafuula natawa. Ndipo mazana atatuwa anaomba malipenga ndipo Yehova anakanthanitsa yense nzache lupanga mmisasa monse. Ni misasa anathawa mpaka ku Betesita ku Zelele mpaka ku malire a Bele-Mehola Patobati. Pamenepo anthu a Israeli analalikidwa Nafitali ndi ku Aseri ndi ku Manase yense nalondola Amidiani.
Mafuso wokambirana. Fuso nambala 1. Kodi Gideoni sana opa adani ndi kusowa chikhulupiriro mwa Yehova? Komatu iye anali omvera Yehova ndipo anatumiza amuna onse magulu mazana atatu kuti apite ku nkhondo. Fuso nambala 2. Kodi simukuzindikira apa kuti Gideoni zitatha izi anakumananso ndi vuto lalikulu komabe anamkhulupirira Yehova? Koma Yehova sanasamalire izi ndi kumulanditsa iye. Fuso nambala 3. Kodi Atate Yehova akufunitsitsa ife kuti tikhale ndi chikhulupiriro pakumfunsa iye kuti achite chinthu mwachifuniro chake? Yehova amapulumutsadi, komatu zikatero anthu amathanso kumuyiwala. Ndi anthu anji amene ndi achikhulupiriro komanso osachoda kuluza chikhulupiriro mwa Yehova? Timapitiliza kubwerera mbuyo pamaso pa Yehova. Tundu wina ndi wololedwa ndithu kuti ukazindikire pa chigonjetso chimene Yehova amachita ndi mdalitso wake. Koma mitundu ina iwiri anakhulupirira ndipo anazindikira kuti Yehova akhoza kuwachitira china chilichonse ngakhale iwo sanali kumulabadira. Yehova Ambuye mutiphunzitse ife kukhala ifeyo mchikhulupiriro chanu. Inutu mukufuna kuyamika kwathu konse ndi kukhutitsidwa kwa ife komanso kokulambirani. Inutu ndinu wabwino Yehova, mulemekezeke Yehova, ndinu wokhulupirika. Amen. Ambuye akudaliseni chifukwa chakukhala chete ndi kutenga chidwi pakumvetsera zaphunziro ili la pamwamba lokondweletsa. Amen.